Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Hedi be Studio Tamani odo sa saki ko modo Usman Dikko yottito kabaruji gondi dodi. Nan no France bami anni hokkude lefo leede meden bawdo no haboro e bonandaji wada wattaji torrobe. Ka anniya kessa yottato ba le chaldi habagol France le sahel. Donc ande denago André Bourget wi ko wadi Abidjan ko ana hollita jiyadin koobe ana mbaawi torru wokki dum en fu e wi makko gol ngalluje mawde hirnaange de fu ngana deeniide yimbe njeegon goni be jukkoje ndogi e dow muudum batte margal bongal fewde yimbe ministere leedi meedan wi di golleje ana gondi e daraneede faacala hono temedere biddo debbo fu noge njeegon be ka ngala e jande juuda classe arana yaade jeego bo sappe jeego be du ngala juude jeddo bo yaade jeena bo rewbe snek ngadi batu dow o do kabaru yo de tobbe goni be jottinto hande bismillah modon do studio tamani ona e hedaade tagal ko akmi andini kanyum wadi torra ko duwar ka ko france martini kumpa anya mudum wallude leede janyalo ngol hebude bawde no habaro fewde torraji di ka anya kessa kullitaka yo tata balli chaddi habugol e france le sahal puɗɗo ɗum duuɓi tati hikka keɗoɗen Oumar Waygalo faɓeedoro ɗen faamu
fa hande jaddin koɓe ana gondi e ɓeydude bonandaji muɗum en hollitinde wiide caggal koɓe tili Bamako soɓe gaɗi wagga duggu to ko hollitan wede wakkati joni o ka fa Abidjan ɓe natoye nokku noddirteɗo Garan Bassam ɗiɗo bonandaji gaɗi hollitinde wiide France ana jogui ministére ngaɓe muɗum ko yaata 3,500 lefol sahel ngel ɓeɗo ministére fo France en kolliti wiide ɓe kaɓoɓe e jaddin koɓe kanko ministre kumniɗo kabaru solde sible leydi France ndi o hollitti wiide wakkati joni jaddin koɓɓe ɓe tampuɓe saabi deɓe ngala bawɗe ɗeɓe jogino arande ɗe hollitinde wiide arandeɓe gonno dow pikkop ngaji wakkati joni o hollitti wiide ɓeɗo yo yimɓele jaddin koɓe yimɓe noon ɓe garɓe dufaɓe mbarto ɓe mbara ko heewi no ɗiɗo bonandaji matira wakkati joni o France hollitti wiide waran faabade leyɗi ele goɗe dow lefol sahel ngel ɗon Burkina Faso Mali Murtani Niger Kanye e Tchad ɓe garan faabade wakkati joni ɗeɗo leyɗi el no kani haɓirde guɓe jaddin koɓɓe leyi fol sahel ngel fu e mangal muɗum fa hollitinde wiide wakkati joni o no opération barkan worri le leydi meɗen france hollitti wiide fa hande waran jokkitade golleji muɗum ɗi le mali fu e mangal muɗum fa yotto yaade e lefol sahel ngel fu ɓe ƴeew yallo hono ɓe kani wallirde wakkati joni ɗeɗo leydi ele no kani haɓirde jaddin koɓɓe
caggal mali e burkina alkayda o maghreb islamique waɗi torra ley codoir ñande ala nde ɗo ko ɓadoto temedere ko ɓadoto noga yon keddi hen ko yaata e torra hono yo ka toro woni tatoɓe gaɗu ko ley leyɗe tati lefu leyɗe meɗen ɗo nde walde torroɓe ɓe wondi e bonandaji ley sahel honjotoɓe kolliti akmi ana wawi torrude ɗo muuya fu nden no seeɓa hakkille en ka mbi gollidal lefu leyɗe ɗe yo wajibi soɗe jiiɗi torra ka ɗo huncanoɓe keɗoɗen no Mamadou Samba Seku fa fam ɓeydo
un peu partout dans le monde aujourd'hui
yimɓele sattitɓe dina ɓe ana gaɗa bonandaji ley nokku kewɗi nder adunaro Allah ndu ka akmi waɗi ko wowa wadde bonandaji ley leydi mo jeydaka e leyɗe sahel ɗe saabi sembe mabɓe fof yo ley nokkuji hono sahel leydi men ndi woni ɓe kolliti wiide hankasen eɓe jogui bawɗe wadde bonandaji ley nokkuji ɗo ɓe milanaka fi eɗen holla wiide ɗum hande hande o kabaru ndenago yawti leydi wotiri yo leful leyɗe kani fabodirde banggal tottodiral hopitali e kala ko woɗinta bomɓe
caggal radison bamako esplanide wagadougou to torroɓe gaɗi bonanda Garan Bassam ɗo hakkude muɗum e Abidjan yo kiloji capanɗe nayyi sappo e jeegon keddiki hen ɗiɗon ɓe noon yo haɓɓitiɓe kanko André Bourgeot mo CNRS wi hono galluji mawɗe hirnaga afrique ɗe ka fu gana deniɗe wona gana deniɗe du tafen keɗoɗenna ko o haaldi e Oumar Waygalo
ɗum hana ko haɓɓo hoore neɗɗo fewi saabi de wakkati joni o sa ƴeewi ɓeɗo jaddin koɓe nde ɓe golla golleji mabɓe ɗi fu ɓe ƴeewa ɗo yimɓele fu ɓuuri hewde ɗo hoɓɓe tawete du sa ɓami misalu wakkati joni o golle moɓe golli to Abidjan to nokkuɗoɓe golli ɗiɗo golleji français koɓe antoon yimɓele allemagne fa yetto yo yimɓele codoir iɗum hollito wiide wakkati joni o tan kamɓe jaddin koɓe ɓe jaaha ɓe keɓa sembe ley nokku o saabi de sa ƴeele lebbi jeegon warde hannden golleji ɗiɓe golli ɗi caggal ɗo Bamako ɗo ɓe golli le leydi Burkina Faso ndi wakkati joni o ɗum holli tan wiide do e mbawi gollude golleji mabɓe ɗiɗoɓe kaja fu feto Niger to en jihino ɗum worri wakkati joni o nde ɓe jiɗɗi fu e mbawi gollude golleji mabɓe ɗiɗoɓe kaja fu ɓe gollanmoɓe kaja fur du ɓe gaɗan ko boni iɗum hollita wiide du jama o hana ko ɗum haɓɓa hoore muɗum fewi wiide ley balɗe garoje ɗe e mbawi gollude golleji bonɗi ɗi le leydi Sénégal
gofar mamali wonko fammine e ley kasara gaɗu ka Garan Bassam ka ley sappe jeeto heddiɓe malinko goto ana he ko duwar fuɗɗi ila altinere nde hono rende balɗe tati kala ko jiddo hokkude kabaruji modo do bay foda da fa e do bembal am Facebook do studio tamani margal yimbe senotoro dum ben ko hada ana wondi du e habede yimbe jeegon kolla sariya batadi golleji ministere sariya leedi meden wi golle ana heewi golleji muudo ana keewi e leedi meden di dabara du ana wonda fatum sela madam sanugo aminata malle kanko ministre sariya leedi meden o haldi e mumetu sendebu mumini sendebu keda den be fabedro den fam.
Nous devons réagir et prendre nos responsabilités.
Eden kani imade darade dun yu habo men fu sabe dun yu habo ndimako balle kebadi danyata no bone o futi mido njidi halande o hakune 2015 e 2016 sudu sariya komintato boba makodo nangi yibe taton e nautirade yimbe ido mabbe ana garbina no sukabe wajibi bebe nodda sudu sariya noga e jenay lewur marsundu tato bo o ana wondi e asade fa hande ceroto do komina dido boba mako don nangi yibe jeegom nautirade yimbe dido mabbe uddama lewru fevrier be tuddu lugaji gadaadi walli e wutude carte d'identité joyi di debbo goto ji
deux cartes d'identité appartenant à des femmes.
Ono kanko Ousmane Diarra balli fitawde dewte gidama warede bamako do yo soldat si goto bornido kadule civil en haifimo hono winditade ko benni Jean-Noël Sifano horeje suudu mu inoru dewte les continents noirs noditendu galimandu andini odo kabaru kenye e wi Jean-Noël Sifano o balli fido iwi bamako do hande nen o jodo yuka fa nokku goddo hono rewbe walde snack ngadi bete hande bamako do batu do do debbo dari fawarde e korsa jande biddo debbo o batu yo famminde kala korsa tongido e dow jande bibbe rewbe Fatoumata Coulibaly hore je rewbe snack be o haddi ha berte kedden na Ousmane Niali Bouli fa fambe do
on veut que beaucoup de filles soient scolarisées
den jidi bibbe rewbe hewbe janga sini bibbe rewbe jangi ana nafa galle ana nafa leedi fu leedi menni debbo kanyun darani galle hajeji galle de fu kanyun daronto buri fu le hojugol sukabe eden kani famminde sarabe sukabe gombe le ciyeji di acce bibbe rewbe janga jangi nobe ana mbaawi janginninde be ana mbaawi du hukkude be hakkileji fa jande naata hakkileji mabbe sarabe njoppata bibbe rew mu en janga ana kani famminede nafa jande biddo debbo sini be jangi nafa mum buri diina be keddeke suudu wiide be lonnanna be law jankaake dun wadde yimbe meden gombe le ciyeji di ana kani famminede dum fa sanne
nos parents qui sont dans les campagnes.
Hono suudu rewbe sukabe famini rewbe be dow kawral deejere e dewrintinangal li balde tata hawrubbe miijoto dow no rewbe kaani daradaade fa kawral deejere ngal laato o baturentini baale rewbe chapantati le imma dara dennangal baale de e kany e balligu misael madame Haydara Jenaba Haydara haddi Umar Waygalo kedo dembe
li ngal do kawrital wakkati jono min ngara min pammina rewbe le be no jam e deejere wori le leedi me indi fa yotti no kaldul e korangal sinnirano sabi desina kambe rewbe be be ngatali hen koydi mabbe non watta soko dartete ko hebe le hen so bami fa basi di ngadi le leedi me indi fu rewbe be kanyen burata tampude hay su yama fa kaldul e korangal tabe le leedi me indi du e kan wattude le hen koydi mabbe min ngara min pammina rewbe do bamako do caggal mudum min jaarato jeemato dum on le lamu kay o min birfitito o moccido min pammina rewbeelbe wakkati jono ko woni faana muudum kaldal e kawral ngal no ngal worri min so beedo rewbeelbe pamminaama be pammi ko woodi le hen ko du jam e deder hen tete le no
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sengarti e kabaruji region ngaji meden to tumbututo keben famata hono batu jogal baasi fuddi beta e hande hono gadanaado rewbe sukabe ton ben keben famu fa keda e dabara dewrintinal e kawral yimbe fa warde e nyibugol deejere le region o finude darani o do batu yambere didadi tatobo timmi alan jabbido o to buguniito le balde tati hawrube henbe beedori ke famu le batuji hono jeewodi nokkuje kawnide kedike du jimi cotti du hono kudde tawade meden mojjinade humani dum bi hono ko badoto ujinaji dido neddo kawri e nde yambere hono cukalel gotel yitama le nyegere kenya to kucalatu ko heba e nande ton ngel cukalel ngel pompier e itile nyegere yotti pangel ilande rimanonde iniragil magil ka yitama an hande du e juude police hono bar kaizien gonnodo kulikoro helama kenya yo jomun do hore bami o do anya so golli sabe de hono janginaabe lekkol ton murtina batte baro an badi janginirde de laami ton jettima e o golle fa sanne nenno bardido bo waddaaki helaka ka non heddoto e uddaade. Yoɗo kaddude ɗiɗo kabaruji hannde, kala heeɗiɓe studio tamani oɗo saha, yo salamu mo mawɗo ana hono ɓe radio Bagnagara bagina ɓe ka jaggitaka.